sijui kama kesho nitaiona, kama chakula yako nitaionja tena. Ah mama, tabasamu yako sitaiona, nayojua tutaiona pamoja. Ah tena, nitakuona tena, je nitakuona tena.
Okay. Dear mom, I hope you're listening. It's your sons. Il got figure my pema leo. That was the plan. Rafiki ya Yesu badjani ilikuwa last supper. Makarao meleta tafa. Shall love will be forever. Ataka wounds ni fresh. Now it's the end for the flesh. Best chef in the world will lie. Chakula yako uslap na imevai. No matter how grown bado we were your babies. You checked up on us daily. Tuvai sweater kwenjeve na hydrate kujua. Bata ukusema tukimit na police vile itukua. Stay strong bro, I'll never let you go. Let him kono, ukigomi pia na go. Online na jua wasani watachajisha. Tutagwa kwa wa status na matisha. Koda liweka humans wa sahau sana. I hope you not forget about us, mama. Yesterday's paper, but only old news. To man, the part of us will always be with you. Outer why walk me down to my future wife. Outer why on a village turn out to be my life. Outer on a wajuku. Outer on a my failures and wins. Outer on a simu yangu leo, mama. I'm sorry.
Sijui kama kesho nitaiona, kama chakula yako nitaionja tena.
Cry for me, celebrate my life, and don't worry about the plans we made together, because we've both run out of time, this time.